Paramelli party, what a one. No man is an Allen Maraca, zingwe I'm no man. Una zilani zisafiriwi, home man. Bashone zindi ya vuna zingi zenda kutela. Embiru yanga he, una zinje ya putela. Bashone zindi ya vuna hundi henda kundera. Doya hundi hundi marazi hundi henda furewa. Fuka baya kwete zanbo kutoto diva mo. Bangwe na vocal kore baya mfisela mano. Zingi zino mbava, kabwa tinga zambi. Musindo kumuna ndise wananga zisambi. Alkwa wandogu ya endi chitula ndi hayani. Bachen pambes neva funa songwa jena hanwan. Aro mnuko batofa wa songwa jena gwapan. Batitonga vaya mtiva enva bizi na zikan.
Tingawa uze. Tingawa uze.
I think I was there.